Why yeah. Why yeah. Let it out with you. Oh yeah. Crazy, crazy on the beat. Why you on the scene? Let it out with you now. Let it out with you now. Kansa kukule, nikankuwe omukwano kuno. Ekirabo kye natereka, gwe mukwano guno. Kansa kukule, nikankuwe omukwano kuno. Ekyama kyange, leka nkikwatulire. Kansa kukule, nikankuwe omukwano guno. Ekirabo kye natereka, gwe mukwano guno. Kansa kukule, nikankuwe omukwano guno. Ekyama kyange, leka nkikwatulire. Emyaka musanvu, nga gibadde miwanvu. Nanoonya n'obuvumu, mbikugambe mu lwatu. Ebbaluwa kasanvu, sempandise n'omwatu. Zannema okusindika, kyonkola muli biwanvu. Nnema okwogera kyempa mbimba, n'amaanyi ganzikwa ne bw'olaba nsinda. Neeyogeza misana tukundoota, teruliwo olwo nzalira n'omusika. Kambiwandike ndikulire ku gita, kyensaba mukwano kwesengeja. Eddoboozi tolityasirye erisinga, gwewulire ebyo byonno byerimba. Kansa kukulule, leka nkuwe omukwano guno. Ekirabo kye natereka, gwe mukwano guno. Kansa kukulule, leka nkuwe omukwano guno. Ekyama kyange, leka nkikwatulire. Omutima guyimba linnya lyo, omukwano. Ne kubongo nanjuza bifaananyi byo, omukwano. Omukwano gunyuma nnyo nga mitima gyogeraganya, omukwano. Ujja ekirabo kye netize, ekirabo kikyo, omukwano gunyuma. Baby tofa kunsabika, ebigambo sirina bingi. Ekirabo kikyo, omukwano gugwo. Kusaba tofa nsabika, omukwano nina mungi. Kansa kukulule, leka nkuwe omukwano guno. Ekirabo kye natereka, gwe mukwano guno. Kansa kukulule, leka nkuwe omukwano guno. Ekyama kyange, leka nkikwatulire. Kansa kukulule, leka nkuwe omukwano guno. Ekirabo kye natereka, gwe mukwano guno. Kansa kukulule, leka nkuwe omukwano guno. Ekyama kyange, leka nkikwatulire.